Yabeka phansi yasekhala izinyembezi izinyembezi
Nomathemba
Nomathemba wangishiya selengedwa kunomathemba Nomathemba wangishiya Zelengedwa kunomathemba
mama
kunomathemba
mama wangishiya
sikulile Zelengedwa kunomathemba
mama
kunomathemba
mama
wangishiya
simnambi
Zelengedwa kunomathemba
simnambi
Zelengedwa kunomathemba
Sekulu nomathemba ngasabhala nencwadi encane
Buya nomathemba
Semnambi nomathemba
Buya nomathemba
ngasabhala nencwadi encane
Buya nomathemba
Semnambi nomathemba ngasabhala nencwadi encane
Buya nomathemba
Amusemnambi
nomathemba
kodwa
yena
saxabana
Amusemnambi
ekunomathemba asaphala nencwadi encane
Amusemnambi
tunomathemba ngasaphala nencwadi encane mama Semnambi tunomathemba wema ngasaphala